gusinza isaba sajjaka bakamaguru nyondo ulire miranga na mazga kulukuta munsi yo Buganda uruksanya wa masiroge kasubi omwagala mizibwa sekabaka mutesa soka sekabaka mwango okubiri sekabaka Daudi chwa okubiri sako ni sekabaka mutesa okubiri bwekiba kaddala kyabadde kigendererwa kya mulabe tumulekere mukama yamulamule nga bw'alaba so nga bwe zibanga zaabadde enteekateeka za mukama katonda waffe tukkirize bwe yasazeewo ayise amusajja tukusabira olamula obuganda n'obuvumu bw'ekitalo basajja batuyimiridde mabegawo ogundegunde ayise amusajja
Chatono asitude fitina Mweva ntegeka ya mungu Mankonje de munsonjiwe Na ya masiga gaika
Gaika lwa muganda yame
Kudomu sayo kuyika
Kuyika lwa muganda yame
Chinechiri watachikosa Buganda yuka Adatachikosa Uganda gesi Wabula Afrika nisi ona Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Uchaso mose wevi javinji na ye
Mwanga ya fe
Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Binevi jaje tulibyo vya kuika Batyaba tatabu wangwa bibi ute bitagwa murumonde Obabumba cheri ababumba Kale mwala sobu jawama Nimulumba masiro gafe Yonambu bugande kwewo Fika tukabe tetulina galwana
Kama ya isa sinama batuchu
Tetuli baganda tetulichuka nenda Nga wade ntalo sebalwa njibiji Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Uchaso mose wevi javinji na ye
Mwanga ya fe
Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Binevi janje tulibyo vya kuika Ate siboka na balala banji Betu sate balavyo kusubwa makula Balibi sanga webyo wangu vivadomo Sikanya tulivanyumi zanga na
ye
Echikwe chikunganya mawanga
Olina hila kukunia chisanyewo
Wewa ntegeka ya mungu ogono mungu Waza kwachi muka mungu sungu mungi Mweba pala na hii ngekuse Oh, Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Uchaso mose mwevi javinji na ye
Kama kumbe ya fe
Oh, Uganda, Uganda
Ami Uganda ya tu
Binevi jaje tulibyo vya kuika
Kama kumbe ya fe